qu'on y soit, oh maman. On me chagou bon mère. Non, mana tu n'as pas jana. Mouni a tcha don de. Tu si j'ai tout kalizana. N'a coupé n'a ni wewe. Sa wakuna muda na kose. Usija ukafanya ni lewe. Kwenye njozi zangu kapote. Unanipandisha roho. When you walking, unatoka nje kwa ubaya. Yani oh, oh when you talking, unanituka na bila.
Undo you believe,
Shataka kuroga sana, ila nashindwa. I can't take it anymore. Moyo nasema hapana, Mungu atalinda. Maneno ya watu so I can believe it. Na hii hali so mbaya. Mama believe me that this ina ubaya. Unanipandisha roho, when you walking. Unatoka nje kwa ubaya. Yani oh, oh when you talking. Unanituka na bila.
Why do you believe
me?
Ndo vina umana. Asira na pombe vina indana. Sasa mbono naishia kunitukana. Oh mama.
Believe, 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 believe.